magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waliba la ka daa furay barnaamijka ololaha dareyntii ogaarinta deegaanka kaasoo guud ahaan laga fuliyo doona deegaanada Koonfur Galbeed. Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Koonfur Galbeed oo ku taageeraysa hay'adda World Vision iyo hirgeliyaha barnaamijka ololaha dareyntii ogaarinta deegaanka waxaana ku mid ah ka qaybgalayaalka daafurka barnaamijka ololaha dareyntii ogaarinta deegaanka oo ku hadlay bogaadi barnaamijka yona sidoo kale dhawaayay.
Mashruucan yaa mayba muhiimaya deegaanada Koonfur Galbeed sa guud ee deegaanada Koonfur Galbeed ee ku fudiyahay geekan dhareyn oo iyo dhareeyahayaan xarumaha public sector-ka yaa aan roogna oo toddobaad iyo badan shan kun geedna iyadoo ka beerahay magaalada Baydhabo ee xarumaha public sector-ka iyona iska jiraan wasaaradaha iskoolaadka iyo xarumaha caafimaadka isbitaalada iyo saldhigyada guud ahaan iyo xarun kasta public sector ah meeba ku faa'iidaysanay uno ay xaruntii ama wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtaasay geekada beerahay mashruucaas guud ee meeba ku shaqeeyay sidii sector kokumada meeba waa early warning system ka sidamada climate resilience iyo kokumada marka climate resilience iyo qayb kubada oo geed ugu geeka la awoorahay ama guud ahaan xarumaha public sector kale ka awoorahay
tinin shanti inta juudi gariidi waliba leenaa jisaa kala aan qeyro eed iyada ka mahadsantii ee u neena hasin dhawaayeen eeda han dhawaayeen sida oo may leeraa is qadarinta la isagneen ka sheentan maadaama uu baahi badanay hayti geedagaasay oo nan baahnaa in baahidi uu nishaadeen hayti geegno haqab tirteen eed iyada ka mahadsantii boqolkiiba boqol mar walba waliba siin leenaa may leeraa nagadahaani deegaansho i dadsho i dalsho walantari shalay meeli iraay tii hoos nagadaasa meeli oo mar lahayna geeg waliba nagadaasa meel oo geed mar leh ka bahi gabroogi oo may leeraa bilaan oo sidii may leeraa isbirma gooyda oo may leeraa mar walba baahan meel qaboob ee meel hoos ee intii baahanta iyo may leeraa shalay meeli iraay tii qaboob ee hoos badan ku dheefan
sidoo kale Abdulwali Tahliil Maxamed oo ku tirsan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Koonfur Galbeed Edenish waliba uu ku hadlay ujeedka barnaamijka kooxaha dhareynta iyo ogaarinta deegaanka.
Mayba barnaamij toddobaad isbuuc ee wadnaa Malaray dhareyn magaalada Baydhabo ka sameeyana kaasoo mashruuc uu wadna magaajay leeraw arta oo Malaray isku kaaladahay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada wasaaradda xanaanada xoolaha mashruucaas oo biyaasa wasaaradda arrimaha dibadda ee Denmarka oo danida leeraw Malaray oo Malaray implementing ku ah World Vision ya Malaray ya fuliyahayta oo wasaaradda deegaanka iyo xanaanada xoolaha iyo qayb ku ah mayba madan una fadahayna oo wadna isbuuc gudahantis in shan kun geed una meelaha publiga dawladda una ka beerna si Malaray cimilada lana dagaalamo shan kun geed mayba fadahayna in una ka beerna xarumaha dawladda sida jaamacado wasaarado saldhigyada isbitaalada meelahaas dhan maba fadaana marka in shan kun geed aanu ka beerna si meel leeraa deegaanka meel leeraa cimiladiisa isbeddelka wal usa loon ku qabada
geedan la ka daafuray barnaamijka kooxaha dhareynta iyo ogaarinta deegaanka oo dirow shan kun geed iyo waliba la ka beero doone xarumaha dawladda goobaha walbarashada caafimaadka iyo wadooyinka guud ahaan Koonfur Galbeed.